exclusive from twinjams.com. Nitoke la kuhut kwa bako seleko nga suma acha ndiwe plango fanika kuseko. Kuno tpese kanaba pondo vis-a-vis maichiwa na mayaya mwaiseni kuno ji fiyama lafta tupo. Ladies and gentlemen, it's your boy just speaking.
Stare and dimu up.
Usu bachi!
Get way!
Washipa topa ji. Yo, it's this, what's the point?
Chufon! Washpo! Yo, come on, dear, what's built just the boss beside? As the more, what's love? What if I'm well? What's said you about tea? I'm funding with it. I'm young, what's up, kid? Ukatuma biti nondra mavesi ni faka. Ivivola pala papaka vika kule na faka. Iwasisi ni lap champ siwa jawari waka. Fulu kupa na bao uja kumfuma vandita miaka.
Yeah, ukatuma biti nondra mavesi ti faka. Kani yorapa tivoma mpaka takuramo na faka. Yeah, siwa vendera nisemo na jira ili pestata. Munga swisi na jeda nizimvera nilisokaza.
Culture, we do it for culture. Tika faka from nimbora pa mafaka mati. Mutu waro kisi fresh disu cha eka fomati. Bewala pira wa ghetto ni shifari zingati. Ngene samo tikupite japu sana na togeti. Kulu kwendo muchibemba ni fatu wala ngokulu. Wakema the speed past afika wangara viuru. I host niggas there inga sisi za late mo party. Ino ni Friday the 13th muri Jack na Freddy. Ngani kwa shodia pawari mima fans wa inyamura ipiki. Kwa sala tuba, wa still vesi karimbeka siki. You and yeah we can't match fulu ni kapo ya track and trailer. Kano karibet peresi kangena neni na wama mikere. Culture, culture, we do it for culture, culture. Culture, we do it for culture, culture.
Fulu ni machips, sisi wika wika tesosi. No wanda muchoma muranga na pansi ni semu na foski. Oke jinapia irenda irepte ni sonya parusa katiauni. Osa ni pasira wana njiita na ta defilement. Nise tiri kongachini chipuna izi wika sofa. Maflozi ya tumuyave kera monga basura kukopra. Baenda jiji na ine risiti ya bola bet. Tika bolinya waona masoka no ibara titenga tournament. Siba provinya wakari wosira ukari unankara permanent. Uzumvele too intelligent. Ndi never tie intelligent. Kauta.
Ukatuma biti nondra mavesi ni faka. Ivivola pala papaka vika gule na faka. Iwasisi ni lap champ siba jawari waka. Kulu kupa na bao uja kumfuma vanjita miaka.
Yeah. Ukatuma beats non drama vesti tifaka. Kani yorapa tivoma mpaka takuramo na faka. Yeah, siwa vendera nisemo na jira ili bestata. Munga swisi na jeda nizimvera niliso gaza.
Culture, we do it for culture, culture. Culture, we do it for culture, culture. Culture, we do it for culture, culture. Na watu mwona kutuwelele lava na culture.
Exclusive from twinjams.com.